true love is not true. If you believe it's not true. Yeah, me no.
I'm trying to kick it, you're Mr. Miyagi.
Fitch a love, we have not yet met. And I know you're so amazing. Sigenda kukulimba, sigenda kukusubiza sanyuli singa. Tujia kukawa, tujia kusika. Tetuliba tukirivu uchimanya, tujia kwesobyanga. Kusobya, mananga tosibabu sungu sonyi wanga. Ne kisane vena soka kukuganza. Bali bali mbawa kusababa nekakoza. Kukwendaira mumazima kakatonda. Ndi wakwa gara mpaka sitani walifa. Dia vichela, vichela, dia vichela va. Jela va nawe. Vichela, vichela, dia vichela va. Namu huko mesenga. Dia vichela, vichela, dia vichela va. Jela va nawe. Vichela, vichela. Gonna be your best friend. Here they want mubiri, mubuli chimu chukula. Never give up on you. Yakuberao, kuhanire kukundaro. I cannot wait to see you. Kumacha, gawakazuku kanko fumbire kukakofi. Yakuwa sirina chenonya, kumsi. Namazo kufuna, okudia kukukisijeni. Enda kukulinda, enda forever never choose you. Aikatonda, tata, bambire tomuntu wange. Enda kukulinda, enda forever never choose you. Aikatonda, tata, bambire tomuntu wange. Iyo vichala. Fichela, be a fichela va.
Be a fichela va nawe.
Fichela, fichela, be a fichela va.
Namu huku misinga.
Iyo fichela, fichela, be a fichela va.
Be a fichela va nawe.
Fichela, fichela, be a fichela va.
Namu huku misinga.
See, happy past the hot people. I've made a lot of mistakes. Nah, Nadi wakatundi vyo nembi komia. Amo na wa different. Yezaku okuwa asinga yukoza do. The youth is of the best. Jusani vena soka kukuganza. Bari bari mbawa kusababa nekakoza. Kukwenda ira mumazima kakatonda. Ndi wakwa gara mpaka sitani walifa. Antiru leke viki doli yetu raisi. I swear. Angiru leke viki doli yetu raisi.
Remember where you got it from. www.djericon.com.